baby.
Uliniacha, uliniacha ukidhani nitajutia. Kumbe ndo kwanza napiga goti kwa familia. Nimewakosea, naomba msamaha sitorudia. Na usije waza, itafika siku mtakulilia. Kama ulihisi umenipa nuksi, umefeli. Jana umefisi kwenye mapenzi, tapeli. Najiamini kwa uzuri, unani game so sweet. Sina scandals za kihuni, so anytime I can be somebody's wife. Usinichukulie
simple.
Mimi sio
simple.
Watu naona wako
simple.
Umewaingiza wanaume wenzako kwenye shida, wanaamu nao sina vinyegeshi, vyote vimedunda. Umewaingiza wanaume wenzako kwenye shida, wanaamu nao sina vinyegeshi, vyote vimedunda. Kwizi hata hisia za mapenzi mekufa. Hata nikimuona na wapenzi na shindwa stuka. Kama ulihisi umenipa nuksi, umefeli. Jana umefisi kwenye mapenzi, tapeli. Najiamini kwa uzuri, unani game so sweet. Sina scandals za kihuni, so anytime I can be somebody's wife. Usinichukulie
simple.
Mimi sio
simple.
Watu naona wako
simple. Never gonna feel it, solid. Never gonna sell it, bullet. Lonely boats view, if you not catch the cruise, yeah. I swear I'm never letting go, never letting go. I swear I no go miss your call, no go miss your call.
Simple. Usinichukulie.